6 kuri isa.
Tempo has reached critical level.
You tell me about Bibia Danini Ajinjin, but my new baby come in my heart. Devoted like I am a religion, a religion. When I hit the road, other babies want to come and stay, but I give them one touch and make them go. All the side things just be play, and they know my baby give me vim. Anything I do, she give me vim. At the time, God Almighty. Every day she sugar mighty, my baby.
Ati any sugar to sugar mighty, ati my baby. Na undi no bita magno mune wudu tangiriye ikiganiro cyacu cy'umuziki mwamaze kubyumva wa musore w'igikundiro ya
madam skolam.
Nkuko bisanzwe rero ni 95 n'ibice bibiri ndetse na 94 n'ibice 9 ku badukurikira bari mu gihugu cy'u Burundi, 104 n'ibice 3 ku badukurikira bari mu Rwanda. Radio yo ni yayindi ni imwe rukumbi, ni radio Ijwi rya Amerika yumvira ivuka ivugira hano Washington DC, ikumvikana hahandi hose ku isi.
Madam Skolam midi ba bom 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 midi ba bom
if I'm saying
madam Skolam.
Nuko nguko rero ushobora nanone kudukurikira ugendeye kuri website yacu cyangwa se kuri rwa rubuga rwacu ni Y3 radio yacu voa.com, ubundi ukajya ku muziki. Ikiganiro kiraza kukuryohera, ndabizi neza kuko nagarukanye utuntu dushyashya. Mukanye turaza kuganira ku nkuru zitandukanye cyangwa se zagiye zivugwa mu gihe Ernesto atarahari, mu gihe ntari mari ari inkuru nyinshi barabiciye biracika mu Burundi, mu Rwanda, hano ku isi. Byari biryoshye. Anyway, nizere ko mumeze neza, nanjye ndaho ndakomeye nta kibazo kimuna warakomeye. Ikindi abantu bagiye bakomeza kunyandikira kuri Facebook barimo kumbaza bati se wagiye hehe, uzagaruka ryari, bimeze gute? Nagarutse kandi noneho nagarutse.
Your mag guess it. Remit is attention.
Nyuma rero ya Magnum, reka tuzamukire cyangwa se reka dukomezanye n'abantu basore babiri b'abanyarwanda. Iyi ndirimbo yasohotse nahari ariko nanjye ndayikunda. Ehana, thank you.
Thank you my God, thank you today.
Hanzi The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin ndetse na Muyombo Thomas cyangwa se Dr. Tom Close, abo ngabo n'abasore b'abanyarwanda. Iyi ngiyi ni mu ndirimbo navuga zimeze neza cyane, yaba mu Rwanda no mu Burundi, cyane cyane kuri ba bantu bakunda kubyina ariko bakanashima Imana. Iyi ndirimbo iri mu ndirimbo navuga kugeza kuri uyu munota zirimo kurebwa cyane kuri YouTube cyangwa se zikunzwe cyane n'abantu batari bake. So namwe mukomeze muyirebe cyangwa se mukomeze ibaryohere. Nkuko nabikubwiye, mfite utuntu twinshi turi buze kugenda tuvugaho, yaba utuntu twagiye tuvuga mu Burundi, mu Rwanda, hehe hose. Muri iyi minsi ntarimari, uyu munsi ndaza kugenda nongera kubiyegereza mbasubiza muri ahandi twari turi. Kwibutse ko none hari ko mu minsi iri imbere turaza guhindura, noneho gatoya nzajya noneho nakishyira telefone yanyu tuganire imbona nkubone, kuko nicyo kintu narimaze iminsi ntakora. Ariko no kuvuga ngo bya bitekereza mwamaga kuri Facebook, hehe hose tuzajya no tunavugana live.
thank you, my God, thank you today.
Aka kantu ngo iyo mana dusengera komegesika nyibutse kire nyiga muri primaire no muri seconde ndirimbo twara iririmbaga yana ukumva uri mu mwuka kuryo ravuga gati yana nubwo bavuga ngo imperuka izaho ibaye umunsi naje naje mwijuru nibutse ko Facebook page yacu ni radio ni urushobora kwidukurikiraho nayo ukadukurikira cyangwa se tukaganira ni radio ni VO radio yacu aho ngaho ugende ukande like noneho uzanje ukurikira ibiganiro byose byijwi rya Amerika nta kibazo na duhi tekerezo ariko none nashaka kunyendekira nange ubwanje urandika ugeziwe Ernesto niyo Facebook page yange cyangwa se no kuri Instagram niba munkurikira mudukurikire mugikurikire cyane mugende mu byonde wo like bundi dukomeze hagataho tujye gukomezanya n'indirimbo ikurikiyeho kimu hey indirimbo ikurikiyeho ni ihe boss Na wana babahanzi barimo kuzamuka cyane mu Burundi bamwita Wallace ndetse na Gisa Stivo barakubwira ngo umwubatsi ntimundenganya aka karirimba impamvu ngashizemo kari mutwe nari imparaye namwe mwari muharaye mbere yuko njya mu kiru mbere yuko njya mu kiruko ari abantu babakomeje kugenda banyandikira kuri Facebook ndetse no kuri Instagram ndabona batangiye kugenda bakanda bafyonda like ni Ernesto ugeziwe aho ngeze zose bitamagiri wanjye
Marikia waro
Tugumanire
Tumubati wikitangaza
Ikikogwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Tugumanire
Tumubati wikitangaza
Ikikogwa mfise
Nichokuwa kumutima wawe
Ndawunga unge
Kumutima wawe
Nguho za marira
Kumutima wawe
Maze nujohere
Ariko rero imugenda ndi muri vacance ibintu muri ndi mukiruka ibintu byarahindutse uziko kimu nasanze sigaye yogoshesha peke azikameze nk'umukinnyi wa football uretse nzaba hagafoto mu kigwire gitaha nimufata neza mukanyika ko mugashaka nzamufotora nkabereke mu kigwire gitaha hagataho ngaho mugiye narindi muri mu kiruhuko ndabizi neza ko mu Rwanda no mu Burundi hari inkuru nyinshi zagiye zivugwa mu Rwanda imwe mu nkuru yavuzwe cyane nkeka ko n'abarundi yababaje ni inkuru navuga yitandukanye ngo ry'itsinda rya Urban Boys babasore batatu nizo Humble ndetse na Safi uwo bita ni Safi yavuze ko atazongera kugaragara muri ino tsinda ararisezera abantu benshi barabyanga baravuga no nago Safi agomba kugenda bagomba kuguma ari batatu ariko nyabuneka mujye mwibuka none se ko bategeze basezerana kuzabona karamata mwagira ngo bigende gute gusa ikintu ngiye navuga cyadushimishije cyangwa se kinshimishije nubwo Safi yafashe uwo mwanzuro wo gutandukana munyemerere mbivugeho nubwo yafashe umwanzuro wo gutandukana abagenzi bari bamaranye imyaka 10 bakorana icyiza cyangwa se icyo twitumushimira nuko atahagaritse umuziki n'ikimenyimenyi yagarukanye n'indirimbo nshyashya ye ya mbere kuva yatangira gukora carrière solo ari kumwe na Medi banzu yumve gato
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is surreal, don't you think so? Si no que me de yo nada. So I guess I'm gonna hit your feet. No ye me de la. So go con da pe. Be my lover. Be my honey. Shiranumba, wona munzozi, umakaboko. Oh baby, you got it. Got it. Oh baby, you got it.
Arabantu bose bacha kuri Facebook baravuga ngo Ernesto ngo turakwemera ntago ujya wica amasezerano. Yee nenera abasezeranyije abo tujye tugana kuri Facebook. Post yange herukane nababwiye nti iyi ndirimbo murayumva gute. Niba muyikunze nzayikina mu kiganiro cyacu gitaha. None ndayikinnye. Nuko nguko ni Ngabo Medal Jobert cyangwa se ubita Medi mwaramukunze mu ndirimbo nyinshi. Iyi ndirimbo noneho ari kumwe n'uwo bita Safi Madiba wabaga mu itsinda rya Urban Boys. Indirimbo yitwa ngo Gari. Abadukurikiye bari mu Rwanda abadukurikiye bari mu Burundi ndetse n'ahandi hose ku isi mbibutse ko uburyo buryoshye cyane buzajya butuma tubashe kuganira nuko mu likinga Facebook page yacu ni VOA Radio yacu iyo ngenira ni Facebook yijwi rya America cyangwa se ukajya kuyange Ernesto ugeziwe aho ngaho niho tuzajya tubasha kuganira ukatwoherereza nimero za telefone noneho twebwe turakwihamagara rikareka ntago dushaka kutanga amafaranga yacu kandi hari igitekerezo ushaka kudu wowe tuzajya tukwihamagarira nta mpamvu yo gutanga yawe wowe tuzajya duha nimero tuguhamagare utuganirize unatashye abantu by the way wabwira uti mba tuya aka karirimbo Garrett why not nkuko bisanzwe kandi indirimbo nshyashya zose uzajya ugira amahirwe yo kuba mu ba mbere kuzumvira hano ku ijwi rya Amerika akaririmbo kagiye gukurikira hari koko noneho ntago gasanzwe buretse gato Kim, what I say once again my boy chill become you said it again we did it again yeah sinamunkubona kenshi Cash, umutimuga tira cash, cash. Niva mama jambo mesh, mesh. Bega yaruza mi u chance. Kamu nganya ngakubira, atakunyiringa giza. Ngaze kukuraba nkabikubira, ugaheba kunyinyigiza. Jinda sabzu makanya, mubariri kinde ya maganya
Baby makanya ubiruko nkwiyumvira buringanya ukuri hari byinshi fise numva shaka kuvuga umutima wanje ugeze ahatimbo iriga ubonye niyumva ukuntu niyumva mutunu bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfasha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira makanya nkubwire Kidu huyu top mana yamu Makanya Jewirambo baza nginchi kwa ninunu Wena kutagira ngumu emuvanu Makanya Mukugibuka kuna nchendu munu
uwo nguwe nayinanze kuwivugiramo kugira ngo mubanze muyumve neza n'umwana urimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi indirimbo ya yise ngompa akanya indirimbo nuko yayise ariko umuhanzi we yitwa ngo Double J please 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 abarimo kudukurikira bahere mu gihugu cy'u Burundi abanyamakuru abahanzi namwe mukunda umuziki uyu mwana mumufashe murumva ko afite impano
Bajije abantu bakambwira ngo jinawe hari ikintu hari ukuntu niyumva sindamenye iyo biva makanya ndabikubwira ihari nawe ubumfasha makanya tuyage hari byinshi numva nshaka kukubwira Kidu huyu tamana yamu
Reka twikomereze turekere gato kuri wa musore nyine wo mu Burundi Double J ariko tuzagira n'ikindi gihe tunaganire nawe atubwire ukuntu yatangiye kuririmba ko ngiye gutangira kuzajya mbahamagara abahanzi batubwire byinshi mwa munakeneye kuvugana nabo reka gato noneho tujye no kugitsina gore why not yimutse nacuranza abasore usukure nacuranza abasore gusa mana we mumbabarire ubundi nakagombye kuba nahereye ku badamu you know nagombye kuba nahereye ku bakobwa ariko nta kibazo
Hey mama, and I know you wanna roll with me, yeah. Everybody knows that you be dumb, baba, dumb, baba. And I know you wanna touch my thing, yeah. I say roja, roja, ngira kumunda, baby. I say roja, cause I'm the same mama, ngira kunduwa, baby. I say roja, roja. Biggie money, show me love with your biggie money.
Slay mama,
with your busy body. You do that talk, I don't like you talking.
Slay mama,
me I want Gucci, Gucci. I think all that hushy puppy.
Make I buy you Fendi, Fendi. You could drive my Maserati, yeah, yeah.
Je veux pas être déçu, j'ai pas le temps de tes paroles. This your lovey-lovey talking, lovey-lovey talking. That money to turn me on. Boy, I love you do to turn me on, yeah. Anyhow you want to, I go give it to you, boy. I say roja, roja, get a kunda, baby. I say roja, cause I'm the same mama, get a kunda. I say roja, roja, na wundu kukunda. I say roja, cause I'm the same mama.
Amngi. bamwita bamwita neza n'umuhanzikazi w'umunyarwanda uba mu gihugu cya Canada indirimbo yise Slay Mama yingi ni imwe mu ndirimbo zanamuhesheje iyo bita Afrima Awards ejo bundi rwose yabaye mu umwe mu bahanzi ngo bafite icyerekezo cyiza muri Afrika urumva rero ni bihemba heri muri Nigeria urumva ko muziki wo mu karere kiwacu urimo kugenda utera imbere nakubwiye ngo kubera ko nari nakoze ikosa ryo kudakina abakobwa mbere nta wundi muhanzi w'umugabo nongera gukina mpaka ikiganiro kirangiye do ndabirahiye mwibitse ko kandi uyu mukobwa arimo kwitegura n'urugendo rwo kuzajya gukorera ibitaramo bye mu Rwanda why not ashobora no kuzagira no mu Burundi ntago bibujijwe tuzaganira nawe anatubwire uko ibintu bimeze nkwibutse ko Facebook page yacu ni VOA radio yacu aho ngaho ugende ufyonde cyangwa kandi like ugiye duhi ibitekerezo byawe cyangwa se ugiye kuri Instagram na Facebook nanone wandike Ernesto ugeziwe aho ngaho urahita umbona njyewe imbona nkubone
Miss Wanika, Slay Mama, Teta Sandra, Slay Mama, oh my baby doll, Slay Mama, oh my girls I like to see. I say Roja, cause I be Slay Mama, Uyakalenda.
Ngamwumvisha ubona undi ni kima batangiye kuzivanga rijya zivanga nanjye bikancanga umva gato kimo akakaririmbo gatangira neza oh my god wow hari gihe uba wasohotse ukajya wigira imbere ugasubira inyuma ugakurura umuntu muri kumwe wow ari gihe mvuga ngo gusohoka abantu bagete bagira ngo ni kujya muri club iyi ni ndirimbo y'Imana ni gospel music ni ndirimbo yaririmba Imana araba abasore bari batangiye kuzamura amacupa no muzamure bibiliya kwanza mbareba ahubwo
Vuga ni umuhanzikazi w'umurundi witwa Vestine ni nayo ndirimbo yatumye cyangwa se rimwe mu ndirimbo ze zigezweho zikaba zaranatumye atwara igihembo kimwe mu bihembo navuga by'ababizamura umuziki mu gihugu cy'u Burundi iyo bita gitegurwa n'imwe mu radio hariya mu Burundi ni igihembo kitwa Isanganiro Music Awards kingi kiri rero ku nshuro ya gatandatu nyine cyatwawe na Vestine n'umwe muhanzikazi barimo kuzamuka neza kandi wumva ko afite impano nawe mu mufashe nyabuneka mureke dufashize impano mureke abantu nk'aba ngaba baba bakeneye abantu babereka ko babakunda kugira ngo bakomeze babikore babikunze
Inacecetse ntabwo nende kwivugiramo kugira ngo mwumve uburyo iryoshye ngiye mba naryohewe n'umuziki yitwa vuga ni kwindirimbo yitwa umuhanzi kazi yitwa Vestine n'umwe mu bahanzi barimo kuzamuka mu gihugu cy'u Burundi kandi umva ko afite impano ubwo rero nuko nguko turimo kugenda dukomeza ariko iminota yo iba yanafushye byahatari hari kuri minota tugenda nukibaza se nuko ari ikigano cy'umuziki nuko kiryoshye bimeze gute kubira iki minota yiruka reka tuzamukane na Knowless gato na wabanza duhe hano umva
Wambabaje kenshi ariko bikanga rya koko icyo mutima ukunze amatagura nitabi Wambabaje kenshi ariko bikanga umutima ukagumaho Nahuri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uratahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nibidakundiye ugiye Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye Ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibyo koko Akababaje umugabo Kamurenze impinga Biza kuzindure Uri ndabibona ko utishimye uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka
Turagenda dusatira umusozo ariko ngo wonyine ni ubita Norris Butera cyangwa se Kabebe abenshi niko bajye bamwita akaririmbo yakise ngo uzagaruke nime mu ndirimbo ndabivuze nakongera nkabisubiramo neje mumbyukije nabisubiramo neje ubundi ifite video nziza pe nibutarayirebe uje kuri YouTube uyirebe turasoje rero cyangwa se twebwe duciyeho nge na Kim turasohotse nuzo kumva tutakivuguze kumenya ko twagiye ariko nanone ntibivuze ko tugusize no duhurire ku ma Facebook page cyangwa se kuri social network zacu ni VOA radio yacu ugakola like ubundi ukatuganiriza cyangwa se Ernesto Ugeziwe mukomeze mugubwe neza ubwo tuzasubira ubutaha sibyo ra nuko tugenda
nibyo koko akababaje umugabo kamurenze impinga biza kuzindure wenda nzabone ko wahindutse kukahuri ndabibona ko utishimye Uhora wicuza Nuzagire ipfunwe nushaka kugaruka Umutima wagukunze Ntaho wagiye uratahari Nagerageje kukwikuramo kenshi Ariko biranga Nagerageje kukwikuramo kenshi ariko biranga Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni umutima Nuzagire isoni uzagaruke Nibidakundiye ugiye ubone urukundo Nuzagire isoni umutima